Ekuweni zihlobo, unayo le ncwadi yemifanekiso phambi kwakho? Ukuba sele uzilungiselele, masiqalise. Khumbula, xa usiva ingxolo. Tyhila kwiphepha elilandelayo kule ncwadi yemifanekiso. Ngoku mamela ngocoselelo xa uyijongile le mifanekiso. Umboniso wokuqala phambi kwendalo. Ekuqalekeni kwakungekho bantu, zilwanyana, lulwandle, mithi, langa, okanye ezinye izinto. Kwakumnyama, kulucwana. Ngelo xesha yayinguThixo kuphela owayekho. Wathetha ngezwi zakho zonke izinto esizibonayo kweli lizwe. Umzekelo, ilanga, inyanga, isibhakabhaka, nomhlaba.